olo e mafuta male SBS Samoan.
I le whalau te lehi nao tātou tala ua whai tiu ina mālo si e mālo au whaatasi. I le whainga mālo i Itara Elu. I le osa whainga se mālu mālu o le mālu mālu e tasi lava o le e kāle si a kātuliko Roma i le Gaza. Lea ua māli li waita ngatane toa tolu, male toa se fulu ua mānunu a. O le mālu mālu le Holy Family Church, nasa i li lafi tanga i eile whaitau se lau o tangata mai pomu o osa whainga i Itara Elu le Gaza. Nasa anoa se so upua malo au whaatasi Stephanie Tremblay o se whainga matua le tāla whiangai le osofa ia ono fuanga o tāpua inga.
The Secretary General strongly condemns today's strike on the Holy Family Church in Gaza, a place of worship and a sanctuary for civilians. Attacks on places of worship are unacceptable. People seeking shelter must be respected and protected, not hit by strikes. Too many lives have already been lost. There's an urgent need for an immediate ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages.
Stephanie Tremblay o Malo au Fatasi. Ua whaato ese Clive Palmer i tangata na langolongoina na maenga upu whaielua le United Australia Party ma le Trumpet of Patriots. Ina ua osu whaia pe hekala to computers ma ngau iai whamataranga pui puia o le whaita wafi o tangata na langolongoina i a maenga upu whai. Na whaalia i whamatalanga mai le United Australia Party, ma le Trumpets of Patriots, o whamatalanga na ngauia, e au fia ai tu atusi i meli, whaamaumaunga o tusi tupe, ngā luenga, manisi o whaamaumaunga i lalo o malienga pui puia. O le hack, po ole so le cyber attack, na iloa i laso luas fuma le tolu o uni, a ena tā ua e le pūlenga o le Trumpets, na whaia le whaai unga e le longoina tangata na ngau i ai o nga tau whaamatalanga. Na lalau ele minister o whale le malo se tete o New South Wales, Rose Jackson, le sui tūtu o tasi o le maota maa Claytham o se puaa se i tulou, i na uaali ia etu ua inga o lona pu eina whaana nā, o atau le i tūpā o ta maa ita i le maota i lunga, ma wha asoa i nei le upenga ta wha i langi. O ni atana pu e ina e Latham, malafo i lana paanga ua la te anei Natalie Matthews, ua salalau ile upenga au ofiso o tainga, o lo o au fi ai, mani faa upunga fai fai i leitu pao ta maa i tai. I se talano anga male 9 today, na saunoa le minister o onanga Social Services Minister Tania Plibersek, o lo sila sila le leiba i le to e se amai o le ata o Mark Latham, mai le pui pui, o lo o iei ata o tā i tā i o le vāngā upu whai i tausanga ua mawae. E iei se teimina a veai Mark Latham ma tā i tā i o le leiba i le pāle mene tele, a e le i a ngai i le One Nation, sa so o aimele a vea nei, ma sui tūto o tasi o le pāle mene se te teo New South Wales. Rose Jackson.
Well, I think the behaviour is the sort of behaviour that would get you sacked in any other workplace, but it's probably consistent with what we've seen from Mark Latham over the last few decades. And he is the guy that said of Rosie Batty, who was Australian of the Year, who suffered the most horrendous domestic violence murder of her son, he said she was waging a war on men.
Ele o Rose Jackson o Tania Plibersek, le minister o Social Services. Ua umai e se whamtalanga le whale pae pae i le whaatawha ngase ngase o le peresitene Donald Trump ina ua mōli mawina ni uno oa i ona lima ma le fula fula o ona vae. Na whaalia le so upo o le peresitene Caroline Levitt ua uma ona vae e fōma i le whale pae pae ma whai e suenga oro i loa ai e le o iei se whawhitauli i le soifua mālolo ina o le peresitene o aunga masani i tangata ua ova i le fitu se fulu tau sanga le mātutua.
Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70.
Ua whaulu se tangi tu ufatasi ni tangata, nanga o ia o la tu ufamatalanga pui puia na te wina e le company va le Qantas. O le tangi o lo tula i ele company lo ia Maurice Blackburn, i le osofa inga le cyber attack o computers a Qantas, i le masina na te enei, ma ngau i ai whamatalanga pui pui o le whaitau miliona o tangata. I le finaunga a Maurice Blackburn, ua solia e Qantas le tula fono, le Privacy Act, i le pui pui a malu o whamatalanga o tangata. o le loia o lo tūlai mō le company I le tangi tu ufatasi o Lizzie O'Shea.
I think like many Australians, I don't think our privacy laws are good enough and that companies are behaving in the way that we'd expect when it comes to looking after our personal information.
Le loia o lo tūlai mō le tangi mai le company Maurice Blackburn, Lizzie O'Shea. Ua sai saia ma molia leo leo I le Sunshine Coast I Queensland ni tamata lavou e se fulma le lima tausanga ma le se fulma le fitu tausanga le matutua. I le maliu o se tamā I lima se fulma le fitu tausanga le matua I le pō le asasana te nei. E tu sai ma le whamtalanga leo leo o lea ua maliu o Drafko Bilic na maliu I lona fale I warana I le Sunshine Coast mai ni manu anga mai seanga e se. Oe ua sai saia ma molia I le fasioti tangata o ni tamata lavou. Na whaia se ngā yo inga te lepe fale manga oi. O ananafi na tutu la iai la ua o maulia I le fale whamasino I Maroochydore ma afa a maonia o la maulianga e ono solo atoa I le fale pui pui I lalo tu la fono I Queensland le adult crime, adult time. Na saanoa Detective Inspector Chris Tui o lo ofa a waupea.
We are still talking to a lot of people in the community and a lot of youths around Sunshine Coast to get a fuller picture for what the investigation will be presented to court.
Ua mai ale malanga siasi ale palemia Anthony Albanese I saina ma olo ofai te o ina nisi I lele lava o talanoanga mamalienga I mata upu I le pui puinga. I le aso ono o le... I le ono o aso o le whainga malanga le pānemia na whailoa iei ma le peresitene o saina Xi Jinping, ma le pālemia Li Chang ma o le tele o tananoanga na whaasina tonu I whewhātaua I ngā mapi sinisi. Na whaiti o ina le taitai o le itu o ngai Susan Lee le pālemia, I le leai o sana whaalinga I le mālo I saina e whaatatau I ana whaataita inga wha military I le Vasa Pasifika. Aina sāno Anthony Albanese, ai yaini mata upu e fia la ngai le tuongai I le whainga mālo I seina, o la e yai le avanoa. O lana malanga, o le tū leia leo o fe whaatau wa inga, ma le maketi au pito te lea I le lalolangi o lo o whaatau iei o loa ma mō le ati nae o le tamau a inga o au se talia nei.
The opposition have got some issues they need to sort out within themselves, including over the relationship with China. I think they should sort themselves out before they start going back to where they've been for the last 3 years, frankly. Sitting back, never having anything positive to contribute, seeking distinction, when what they should be doing is just supporting Australia's national interest. That's what I'll continue to do.
Le Palemia, Anthony Albanese. Ta longa I le saunia tu mō le test mua mua o le malanga si a le liona le British and Irish Lions I le poa tai au ua whaalia le whaia onga o le Wallabies Joe Schmidt o le le mawhai o na ta alo o Rob Valentini ua mawaile avanoa o le flanka le Force le li o Nick Champion de Crespigny mō lana ta longa mua mua I le Wallabies.
It's a great opportunity for Nick Champion de Crespigny who's trained well. Had a good Super Rugby season and is very excited about the opportunity he has. That big shoes to fill. The good thing with Nick, he's a good line-out option. I thought he was very good in the Force line-out. He is probably a bit more of a roving scavenger than Bobby V, who's a, you know, in the past has been a big ball carrier for us.
Le whaia ongo le Wallabies, Joe Schmidt, e le o filifili a fo'i. Leli isa mō o William Skelton mō le au I le tā alonga ilpō a tai au o na olo o a awhia I se mānuanga le ana I a misi ai fōi le test mawhiti. O a tātou talana?
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify ma po whea lawai mawailau podcast.